Kalata yoyamba ya Yohane. 1 Yohane 1.
Tiukule mbelani za iye uja amene adalipo kuyambira pachiyambi. Amene tidamumva ndipo tidamuona ndi maso athu. Amene tidampenya ndithu ndipo tidamkhudza ndi manja athu. Iyeyo ndiye mawu opatsa moyo. Moyo wo udaoneka ndipo ife tidauona. Tikuchitira umboni. Ndipo tikukulalikirani za moyo wosatha, umene unali kwa Atate ndipo udatuonekera. Chimene tidachiona ndi kuchimva tikukulalikirani, kuti inunso mukhale a mtima umodzi ndi ife. Kuyanjana kwathu tikuyanjana ndi Atate, ndiponso ndi mwana wawo Yesu Kristu. Tikukulemberani zimenezi kuti chimwemwe chathu chikhale chathunthu. Uthenga umene tidamva kwa Iye ndipo timaulalika kwa inu ndi wakuti Mulungu ndiye kuwala, ndipo mwa Iye mulibe mdima konse. Tikanena kuti timayanjana naye, pamene tikuyendabe mu mdima tikunama, ndipo zochita zathu nzosagwirizana ndi zoona. Koma tikamayenda mkuwala monga Iye ali mkuwala, pamenepo tikuyanjana tonsefe. Ndipo magazi a Yesu mwana wake amaritsuka ndi kutichotsera tchimo lililonse. Tikanena kuti tilibe tchimo tikudzinyenga, ndipo mwa ife mulibe choona. Koma tikamavomera kuti ndife ochimwa, Mulungu amene ali okhulupilika ndi olungama adzatikhululukira machimo athuwo. Adzatiyeretsa ndi kutichotsera kusalungama kwathu konse. Tikanena kuti silida chimwe, tikumuyesa onama Mulungu, ndipo mawu ake sali mwa ife.
1 Yohane 2.
Inu ananga, ndikukulemberani zimenezi kuti musamachimwa. Komabe wina akachimwa, tilinayo nkhosi yotinenera kwa Atate, ndiye Yesu Kristu amene ali olungama. Iyeyo ndiye nsembe yopepesera machimo athu, ndipo sati athu okha, komanso anthu apa dziko lonse lapansi. Pakutsata malamulo a Mulungu ndi pamene tingatsimikize kuti timamdziwa. Munthu akamati, ine ndimadziwa Mulungu, koma chikhalire chosatsata malamulo ake angonama ameneyo, ndipo mwa Iye mulibe choona. Koma munthu akamasunga mawu a Mulungu, pamenepo chikondi cha Mulungu chafikadi pake penipeni mwa Iyeyo. Choritsimikizitsa kuti tili mwa Iye ndi chimenechi. Munthu akamati amakhala mwa Mulungu, zochita zake zisilingana ndi zimene Yesu ankachita. Inu okondedwa, sindikukulemberani lamulo latsopano, koma lakale lomwe lija, limene mwakhala nalo kuyambira pachiyambi. Lamulo lakalelo ndi mawu amene mudawamva kale, komabe ndi lamulo latsopano limene ndikukulemberani. Zimene lamulo lili kunena zidachitikadi mwa Yesu, ndipo zikuchitikanso mwa inu. Pajatu mdima ulikutha, ndipo kuwala kwenikweni kwayamba kale kuti ngwe. Munthu akamati ali mkuwala, komabe nkumadana ndi nzake, akali mu mdima ameneyo. Koma munthu wokonda nzake amakhala mkuwala, ndipo mwa Iye mulibe chokhumudwitsa. Munthu wodana ndi nzake ali mu mdima, ndipo akuyenda mu mdima, sadziwa kumene akupita, chifukwa mdima wamudetsa mmaso. Inu ana, ndikukulemberani popeza kuti Mulungu wakukhulukirani machimo anu chifukwa cha dzina la Kristu. Inu Atate, ndikukulemberani chifukwa mumandziwa Iye amene alipo kuyambira pachiyambi. Inu achinyamata, ndikukulemberani chifukwa mwampambana woyipa uja. Ndimakulemberani inu ana, chifukwa Atate mumawadziwa. Ndimakulemberani inu Atate, chifukwa mumandziwa Iye amene alipo kuyambira pachiyambi. Ndimakulemberani inu achinyamata, chifukwa ndinu amphamvu, mawu a Mulungu amakhala mwa inu, ndipo mwampambana woyipa uja. Musamalikonde dziko lapansi kapena zinthu zapansi pano. Munthu akamakonda dziko lapansi, chikondi chokonda Atate sichikhala mwa Iye. Paja zonse zapansi pano zilakulako za thupi, zinthu zimene maso amakhumbira ndiponso kunyadira za moyo uno. Zonsezi sizichokera kwa Atate, koma kunkhalidwe woyipa wa dziko lapansi. Ndipo dziko lapansi likupita pamodzi ndi zake zonse zimene anthu amazilakalaka. Koma munthu wochita zimene Mulungu afuna amakhalapo mpaka muyaya. Ananu, ino ndi nthawi yotsiriza. Mudamva kuti kukubwera wowukira Khristu, ndipo tsopano aoneka kale ambiri owukira Khristu. Zimenezi zikutizindikiritsa kuti ino ndi nthawi yotsirizadi. Anthuwo adachita kuchoka pakati pathu, komabe sanali agulu lathu kwenikweni. Pakuti akadakhala agulu lathu, bwenzaka linafebe. Koma adatichokera kuti aonekere poyera kuti panalibe ndi mmodzi yemwe mwa iwo amene anali wa gulu lathu. Koma inuyo mudatsuzedwa ndi woyera uja, ndipo nonse mukudziwa. Ndakulembelani osati chifukwa chakuti simudziwa chona, koma chifukwa chakuti mumachidziwa, ndipo mukudziwanso kuti bodza silichokera kuchona. Wabodzayo ndani? Kodi si amene amanena kuti Yesu si mpulumutsi wolonjezedwa uja? Wokana Atate ndi Mwana, ameneyo ndiye wowukira Khristu. Aliyense wokana Mwana alibenso Atate, wovomereza Mwana aliso ndi Atate. Koma inu zimene mudamva kuyambira pachiyambi zikhalebe mmitima mwanu. Inunso mudzakhala mwa Mwana ndi mwa Atate, ndipo chimene adalonjeza nchimenechi moyo wosatha. Ndikukulemberani zimenezi kuti ndikuwuzeni za iwo aja amene amafuna kukusokeletsani. Koma inu, Khristu adakudzozani ndi Mzimu Woyera amene amakhala mwa inu, ndipo sipafunikanso wina woti akuphunzitseni. Mzimu Woyerayo amene mudadzozedwa naye amakuphunzitsani zonse. Zimene amakuphunzitsani nzoona, sizoona maayi. Chifukwa chake, monga momwe adakuphunzitsirani, khalani mwa Khristu. Tsono ananu, khalani mwa Iye kuti tikakhale olimba mtima Iye akadzaoneka, ndipo tisadzachite manyazi Iye akadzabweranso. Ngati mukudziwa kuti Khristu ndi wolungama, musapeneke konse kuti aliyense wochita chilungamo ndi mwana wa Mulungu.
1 Yohane 3.
Onani kukula kwake kwa chikondi chimene Atate adatikonda nacho. Adatikonda kwambiri, kotero kuti timatchedwa ana a Mulungu, ndipo ndifedi ana ake. Anthu odalira zapansi pano satidziwa ifeyo, chifukwa iyeyonso sadamdziwe. Ino kondedwa, ndife ana a Mulungu tsopano. Mulungu sadationetsebe chimene tidzakhale, koma tikudziwa kuti Iye akadzaoneka tidzakhala ofanafana naye, pakuti tidzamuona monga momwe alili. Munthu aliyense amene ali ndi chiyembekezo chimenechi pa Khristu amadzisandutsa woyera monga momwe Khristuyo ali woyera. Aliyense amene amachimwa aliso ndi mlandu wa kuphwanya malamulo, paja kuchimwa nkuphwanya malamulo kumene. Mukudziwa kuti Khristu adaoneka kuti adzachotse machimo, ndipo mwa Iye mulibe chimo. Munthu aliyense wokhala mwa Khristu sachimwa. Aliyense amene amachimwa sadamuone ndipo sadamdziwe. Ana anga, wina aliyense asakusokeletseni. Munthu amene amachita chilungamo ngolungama monga Khristu ali wolungama. Munthu amene amachimwa ndi wa Satana, pakuti Satana ndi wochimwa kuyambira pachiyambi. Mwana wa Mulungu adaoneka ndi cholinga chakuti aononge zochita za Satana. Aliyense amene ali mwana wa Mulungu sachimwira chimwira, popesa kuti umulungu wake wa Mulunguyo uli mwa Iye. Sangathe kumachimwira chimwira chifukwa ndi mwana wa Mulungu. Kusiyana kwake pakati pa ana a Mulungu ndi ana a Satana kumaoneka motere. Aliyense osachita chilungamo ndiponso osakonda nzake sali mwana wa Mulungu. Uthenga umene mudamva kuyambira pachiyambi ndi wakuti tizikondana. Tisakhale ngati Kaini amene anali wake wa woyipa uja, ndipo adapha mʼbale wake. Chomuphera chinali chiyani? Chifukwa zochita zake zinali zoyipa, koma zambale wake zinali zolungama. Motelo musadabwe abale, anthu odalira zapansi pano akamadana nanu. Ife tikudziwa kuti muimfa tidatulukamo mkulowa mmoyo, popeza kuti timakonda anzathu. Munthu amene sakonda nzake akali muimfa. Aliyense odana ndi nzake ndi wopha anthu. Ndipo mukudziwa kuti aliyense wopha anthu alibe moyo wosatha mu mtima mwake. Tasindikira chikondi tsopano pakuona kuti Khristu adapereka moyo wake chifukwa cha ife. Choncho ifenso tiyenera kupereka moyo wathu chifukwa cha abale athu. Koma munthu akakhala ndi chuma ndipo aona nzake ali osowa, iye nkumuumira mtima namumana. Kodi chikondi cha Mulungu chingakhalemo bwanji mu mtima mwake? Ananu, chikondi chathu chisamangokhala chankhamba kamwa chabe, koma chidzioneka pa zochita zathu. Apo tidzadziwa kuti tili pachoona. Ndipo tidzakhala okhazika mtima pamaso pa Mulungu nthawi zonse, pamene mtima wathu ukutitsutsa kuti ndife olakwa. Paja Mulungu ndi wankulu kopambana mtima wathu, ndipo amadziwa zonse. Inu okondedwa, ngati mtima wathu sutitsutsa, titha kuima mopanda mantha pamaso pa Mulungu. Ndipo chilichonse chimene timpempha amatipatsa, chifukwa timatsata malamulo ake, ndipo timachita zomukondweletsa. Chimene Mulungu amalamula nchakuti tizikhulupilira mwana wake Yesu Khristu, ndipo kuti tizikondana monga iye adatilamulira. Munthu wotsata malamulo a Mulungu amakhala mwa Mulungu, ndipo Mulungu amakhala mwa iye. Chifukwa cha Mzimu Woyera amene adatipatsa, timadziwa kuti Mulungu amakhala ndi mwa ife.
1 Yohane 4.
Inu okondedwa, musamakhulupilira maganizo aliwonse, koma muziwa yesa maganizowo kuti muone ngati ndiochokeradi kwa Mulungu. Paja aneneli ambiri onama awanda ponseponse. Mungati kusindikira Mzimu wa Mulungu motere. Aliyense wovomereza kuti Yesu Khristu adadzakhaladi munthu, ameneyo ndi wochokera kwa Mulungu. Koma aliyense osavomereza Yesu, ameneyo ndi osachokera kwa Mulungu. Maganizo akewo ndi wochokera kwa uwukira Khristu, yemwe uja mudamva kuti akubwerayo, ndipo tuwafika kale mdziko lapansi. Koma inu ana anga, ndinu wake a Mulungu, ndipo mwapambana aneneli onamawo. Pakuti iye amene ali mwa inu ndi wopambana iye uja amene ali mwa anthu odalira zapansi pano. Aneneli onamawo ndi apansi pano, chifukwa chake zimene amalankhula zapansi pano, ndipo anthu odalira zapansi pano amawamvera. Koma ife ndife ake a Mulungu. Munthu wodziwa Mulungu amatimvera, koma iye amene sali wake wa Mulungu satimvera. Umu ndi mmene timasiyanitsira pakati pa maganizo ona ndi maganizo onama. Inu okondedwa, tizikondana, pakuti chikondi nchochokera kwa Mulungu. Aliyense amene ali ndi chikondi ndi mwana wa Mulungu, ndipo amadziwa Mulungu. Koma munthu wopanda chikondi sadziwa Mulungu, pakuti Mulungu ndiye chikondi chimene. Mulungu adaonetsa chikondi chake kwa ife motere, iye nkukhala ndi mwana mmodzi yekha, koma adantuma pansi pano kuti mwa iye tikhale ndi moyo. Chikondi chenicheni ndi ichi, chakuti sindife tidakonda Mulungu ayi, koma Mulungu ndiye adatikonda ifeyo, natuma mwana wake kuti akhale nsembe yopepesera machimo athu. Inu okondedwa, ngati Mulungu adatikonda kwambiri chotere, ifenso tiyenera kumakondana. Palibe munthu amene adaona Mulungu, koma tikamakondana, Mulungu amakhala mwa ife, ndipo chikondi chake chafika pake penipeni mwa ife. Tikudziwa kuti timakhala mwa Mulungu, ndipo iyenso amakhala mwa ife, chifukwa adatipatsa Mzimu wake woyera. Ife taona, ndipo tikuchita umboni, kuti Atate adatuma mwana wake kuti adzakhale mpulumutso wa anthu pa dziko lonse lapansi. Aliyense wovomereza kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu, Mulungu amakhala mwa iye, ndipo iye amakhala mwa Mulungu. Motero ife timadziwa ndipo timakhulupirira ndithu kuti Mulungu amatikonda. Mulungu ndiye chikondi, ndipo munthu wokhala ndi moyo wa chikondi amakhala mwa Mulungu, Mulungunso amakhala mwa iye. Pamene chikondi chafikira pake penipeni mwa ife ndi apa, pakuti moyo wathu pansi pano uli onga moyo wa Khristu. kotero kuti tingathe kukhala olimba mtima pa tsiku la chiweruzo. Munthu amene ali ndi chikondi alibe mantha, pakuti chikondi changwiro chimatulutsira mantha kunja. Munthu akamachita mantha, ndiye kuti akuopa chilango, ndipo chikondi sichidafike pake penipeni mwa iye. Ife timakonda Mulungu chifukwa ndiye adayamba kutikonda. Wina akamanena kuti ndimakonda Mulungu, komabe nkumadana ndi mbale wake, ndionama ameneyo. Pakuti munthu wosakonda mbale wake amene wamuona, sangathe kukonda Mulungu amene sadamuone. Lamulo limene iye adatipatsa ndi lakuti wokonda Mulungu azikondanso mbale wake.
1 Yohane 5.
Munthu aliyense wokhulupirira kuti Yesu ndi mpulumutsi olonjezedwa uja, iyeyo ndi mwana wa Mulungu. Ndipo aliyense wokondana kubala, amakonda ndi mwana wake yemwe. Chodziwira kuti timakonda ana a Mulungu nchakuti timakonda Mulungu ndi kutsata malamulo ake. Paja kukonda Mulungu ndiye kuti kutsata malamulo ake, ndipo malamulo ake siwolemetsa. Chifukwa aliyense amene ali mwana wa Mulungu amagonjetsa dziko lapansi. Chimene timagonjetsera dziko lapansi ilo ndi chikhulupiriro chathu. Ndani amagonjetsa dziko lapansi? Amaligonjetsa si wina ayi, koma wokhulupirira kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Yesu Kristu ndiye amene adabwera kudzera mwa madzi ndi mwa magazi. Sadabwera mwa madzi okha, koma mwa madzi ndi mwa magazi omwe. Ndipo Mzimu Woyera ndiye amene amachitirapo umboni, pakuti Mzimuyo ndiye choona. Motero pali atatu awa ochitira umboni: Mzimu Woyera, madzi ndi magazi. Ndipo atatuwa amavomerezana. Timalandira umboni wa anthu, koma umboni wa Mulungu ndi wopambana umboni wa anthu. Umboni uwo ndi umene Mulungu adachitira mwana wake. Amene amakhulupirira mwana wa Mulungu ali nawo umboni uwo mu mtima mwake. Amene sakhulupirira Mulungu amayesa kuti Mulungu ndi wonama, chifukwa sakhulupirira umboni umene Mulungu adachitira mwana wake. Umboni wotsono ndi wakuti Mulungu adatipatsa moyo wosatha, ndipo moyowo umapezeka mwa mwana wake. Amene ali ndi mwanayo ali nawo moyo. Amene sali ndi mwana wa Mulungu alibe moyo. Inu amene mumakhulupirira dzina la mwana wa Mulungu, ndakulemberani zimenezi kuti mudziwe kuti muli ndi moyo wosatha. Ndipo timalimba mtima pamaso pa Mulungu, popeza kuti amatimvera tikapempha kanthu kalikonse komukomera. Ndipo ngati tikudziwa kuti amatimvera tikapempha kanthu kalikonse, timadziwanso kuti talandiradi zimene tampempha. Wina akaona mbale wake kuchita tchimo losadzetsa imfa, apemphere, ndipo Mulungu adzampatsa moyo mbale wakeyo. Ndikunena tusa ochita tchimo losadzetsa imfa. Koma lilipo tchimo lina lodzetsa imfa, za tchimo limenelo sindikunena kuti apemphere ayi. Chinthu chilichonse chosalungama ndi tchimo, koma pali lina tchimo losadzetsa imfa. Tikudziwa kuti aliyense amene ali mwana wa Mulungu sachimwira chimwira. Yesu, mwana wa Mulungu, amansunga, ndipo woyipa uja sangankhudze. Tikudziwa kuti ndife yake ya Mulungu, ndipo kuti onse odalira zapansi pano ali mmanja mwa woyipa uja. Tikudziwa kuti mwana wa Mulungu adafika, ndipo adatipatsa nzeru kuti tindziwe Mulungu woona. Ndipo tili mwa Mulungu woonayo, chifukwa tili mwa mwana wake Yesu Kristu. Iyeyo ndiye Mulungu woona ndiponso moyo wosatha. Ana inu, dzisungeni bwino, osapembedza mafano.